kuchanyindirira mpase obudde bwe buno nasazeewo nkule njagala nswaza bannyimirira okufa ekalamu yange bagirumaka akatwe era ekinkezezo njune nina ekizibu kimbombeza omutwe waliwo omuwala twagalana nnyo okufa amannya yebbe nakosa nanziri oli ayina empisa ezitayinaayina kale baamutendeka asaana nnyo amaka naye ekizibu kyayina ekibi enju yaabwe obwavu bwagifuŋŋana waliwo n'omulala gwe tupepeya naye oli bijodola ayitibwa sandula wabula mu mpisa ezeetaagwa mu maka bwe baguredio liyafuna feriya nandibadde natabuka nemwefuulira naye waabwe bayina siringisi era yandeesa pakinza eri muti tubadde tujja n'agula n'ebintu byo ekyo kyekimbobya omutwe buliddwa amagezi bwenkola disizoni kale kyekindeese gwonsalirewo ssebo mpasaani ntwale wampisa oba taziyina asuza lupiya ssebo kyekindeese gwonsalirewo tugenda mangu mpasadde naawo boona ndeese avuga kapyata
seza obugunjufu mazima nsiimye bavubuka benfunira abagazi olw'omukejjanya abagadde bengalw abagamba kyobulaba obufumbo bwafa naye kombuuzizza gwe mwana wange kankuyambe gwabasooka okujja mutima yole talina bihaviya wadde binojjo omukazi kaaliba n'ensimbi n'omwesaako okumuwasa mazima ogenze kitiibwa kyo kitwalibwa omukazi n'osigala ng'akalenzirenzi mu kuyumba waaliwo akufumbya n'emmereko n'obugoye bwe obw'omunda amazima obwoze ayinza n'okujooga n'aleeta nga basajja b'emaka muno nga bwakulimba kale noogezawo ekyange nga n'enjuju olimu bakadde be bagizimba olw'ekyo njagala wampisa nze bw'oba otwala kufumbire nga wadde mwavu obufumbo mpisa mwana wange nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena omukaga anoonyeeyo abajega enkumu obufumbo mpisa seppaale nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena era muyita mbuuzeeko okuba okuba essimu
ndeeseeyo ebipya buno bugayegayo bwa ntisandula munnange bw'alabye endabiika ya wano mbutewatuukana mutindo gwa luno akubidde n'abakugwenya abatereeza amaka baalinze bamuwa epulaani ya wano baluwaye wano bazzukulu ba wano bagende mu mmotoka bajjeyo n'ebintu byo kirala kyagambye era ekizibu kya wano emasannyalaze ko ssemente y'amata n'ekyamazzi nakyakisazeewo amaze bakateekera eddala mu lujja lwa wano kale ekyo kyekimbobya omutwe ne mbulwa n'amagezi bwenkola disizoni era kyekindeese gwe onsalirewo ssebo mpasaani ntwale wampisa oba atazirina asuza lupiya ssebo kyekindeese gwe onsalirewo tugenda mangu mpasadde naawo boona asituse otuwa obuyambi
ekintuuseeko ku byendaba amazima mpunze waliwo olyakuleetera emboozi ngera byanyumya bipangepange bya bulimba bijodola omazima asonze ne beyayise eno beetala abapima nnyumba mbadde kyatenda ebintu bino ate n'atalina siringisawo watusanze waaki tomugambye n'alinda nze nga bwe mmanya abagagga bopapa bantondo abakiraawo pulaani y'ennyumba n'agiyuzaamu okwekanga omukisa oguse nkole nti okuluŋŋamya omwana mpozzi kyendabye etudde mu bantu batuyambe dimokulaase bw'atugamba leka mbasimbewo ensonga zinaawo lwe zinaggwa katuufu n'ensonga abantu bano ebeesimbyawo okwekwasa nga ya bulimba katugezenga ya buwambu tulaba kila mune mutabani ako kabagambe tulioke rutanike oba kubombi banane na mega zembuli randi takaruru kubwa
iyo taki nga zanyi ni bakasi ii mzei wandi banoruda
Wate munango kuzuwa sora Ngate yete miokuzi mbe nyumba
Na enze wentu nolira bena Ole mpise nunja inza nokalia
Wetu raba bena rusinze buambu Tubichi usoli na musinga mbumpi
Zembile kede mukama Kana karuruka kwa hulungi
Oba kubombi banane na mega Zembuli rantita karurukubwa
Iyo chachi nga zanyi ni bakasi Iyi mzei wandiba noruda
Wate munango kuzuwa sora Ngate yete miokuzi mbe nyumba
Na enze wentu nolira bena Ole mpise nunja inza nokalia
Wetu raba bena rusinze buambu Tubichi usoli na musinga mbumpi
Zembile kede mukama Kana karuruka kwa hulungi